sijota mani.
Min joti on sene heɗade heƴu jam en jowiɗi dow coronavirus bete hande min gara min dokka landiɗi dogotore andanɓe kabaru no geeƴi oɗo ñaw worgi.
Allô docteur, quels sont les personnes concernées par la vaccination du vaccin Sinovac?
Yimbe be duubi mudum yotti duubi sappo e jetti e ko buri dum be medali no wadde AstraZeneca Johnson & Johnson hakkunde goto o e goddo on haani ko tawe jonti didi wonno woni balde sappo e nay goddo o kanyum hakkunde pikkidi wotiri e wondi kasi on haani tawe jonti nay pikkidi didi di fuudi sembe goto o mo hadane do nangede coronavirus
docteur.
Natudude le mobile e neɗɗo mo coronavirus woni e muɗum ana wawi natal saabu hewtino ñaw ona.
Dawdude e neɗɗo mo coronavirus woni e muɗum ana saabi bina joomu ndu heɓude coronavirus o. Misalu eɗen andi tan ñaw o fashini mo iwi o wari kanko ɗum o dawi fa o yettiɗo men e neɗɗo ene dawɓe ni ɓe woni mbawɓe neɗɗo ñaw o. Ɗum saabi somo nangi neɗɗo goto ley mobile yimɓe gonɓe ley mobile ngel fuu ana kaani dartede saabi ɓe fuu ɓe ɓattikemo ɓe fuu du eɓe kaani haybede e ley balɗe sappo enayyi ƴeewa yallah ñaw ona e maɓɓe nawala e maɓɓe.
Docteur tama neɗɗo jogiiɗo ñaw COVID-19 ki yimɓe ko ñaamete ɗum wawi latare sababu raɓondiral ɗum wawi jaati soni ñawɗo o renaki ka soni o wattini hakkillo seraji renturɗi hono ɓonugol masque lotugol juuɗe muɗum fa laaɓa ɗum wawi jaati hinnade oɗo golle tawi farata fof wala hen ka pato yigta fewi ɓonugol masque o.
Docteur nadde le ñeggere nde neɗɗo goɗɗo mo COVID woni mum naati ana wawi latade sababu raɓude COVID-19 na ñeggeji ɗe yimɓe fuu natta ana mbawi latade sababu raɓugol ñaw COVID-19 o saabi ko yaltata e hunuko kine e guite ko memete e juuɗe se meme udditirɗe baafe e kaake goɗɗe nawtirɗe ñeggeje geeƴu ñaw ana mbawi heddade e mum ko wawi raɓude ɗum saabi de nokkuje ɗe ana kaani soccede wattu fuu.
Ɗo kadi ten bete hande dow kabaruji meɗen jowiɗi dow coronavirus tinne wakkati fuu tabo ɗon ɗati mbiya ɗi yello ɗon ndeno kohe moɗon ndeno wondiɓe moɗon.